Rogers Mode.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's a boy, B-boy.
MCB Music.
Mentali. Soko, 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 matola. Ulinambia tukutano kanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutano kanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Waita na kutuma nenda. Ukifika weka, mwambie na mpenda, yeah. Benka ni na nyingi pesa. Nataka jiteka, majumba na jenga, yeah. Alivu gude na penda kudeka. Mekutana na mentale na chana mikeka. Macho kupepesa, nyuma una pepeta. Unanifanya niwe chizi na kuwa zezeta. Wana kuita boss lady, na miniko lady. Kukutoa kwenye kosi mpaka kwenye baby. Huko nani tukifika mpaka una daddy. Kila natashika nikikusa ni amazing baby. Basi nipe yote. Leo niko na West lakini kukose. Baby, akili matope. Fanya unachotaka mikwangu is okay. Hey, akiongea mina backside. Kama Harmonize kwake wopa side. Niko high, niko high, hide. Alama ni makopa, kopa, kopa, hide. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Wapi sema twende, supermarket. Machizo mekubali wendo shemlake. Nitowe kinenge, niwe mwake. Twende Unguja Pemba, twende chake chake. Umenipatia riso kiwaki. Uli niomba jelo ila mina kupalaki. Na unazivalia Gucci na Versace. Nyuma unamkia unapepea kasamaki. Domana na data, kila unapokwenda domana na fata. Yeah yeah, umenikamata. Akili unazichanga utasema karata. Wewe, akiongea mina backside. Kama Harmonize kwake wopa style. Niko high, niko high, haile. Alama ni makopa, kopa, kopa, deile. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutano kanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutano kanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola.
Yes, model.